adiga runtii waxa markaan meesha tagnay si weyn ayaana la soo dhaweeyey oo nala qaabilay. Waxaan la fariisanaa dadkii mashaariicdan fulin lahaa ama amarka wax haystay boqortooyada amarka wax haystay inaan mashaariicdan fuliyaan ama nagala hadlaan. Dad fara badan ayaan runtii isugu nay meesha ilaa 20 qof gaaraya noo yimi oo wasaaradaha kala duwan kala socda oo heer walba leh. Waxaa noo yimi dad amniga ka socda, waxaa noo yimi nooc kasta aanu marka hore kusi talagalay inaan la kulano oo anaga qorshahooda noogu jirtay. Iyagii ayaan markaa qof kasta subject kasta maada kasta meesha la tagnay dadkii go-aanka gaari lahaa ama ay khuseysay ama arrimahan sida aan la socda ayaana loo soo galay. Dadkii oo dhan la kulanay, shirarka noo socdeen galabtii oo dhan, habeenkii waan soo galay. Runtii aad iyo aad ayaanu isu fahnay wax badanna sidaa meel degna. Jidad badan la dhiso, in la dhiso airport cusub, dekedo, beeraha, mashaariic beeraha ku saabsan biyo xireenadii bulshadaheennii hore in qaar dib loo soo nooleeyo, dhinacii kale diyaaradaha wadanka dib loo soo celiyo Somali Airlines. Waxyaalo fara badan ayaa runtii ayaanu isla garanay oo muddo hadda hadalkeenu soo socday. Mashaariicdaas oo dhan waxa ahay mashaariic aanu sii diyaarinay wasaaraddii hoose aan soo gudbiyeen oon sii faahfaahinay. Runtii aan ugu talagalay su-aal kastoo ka timaada inaan ka jawaabi karno. Mashaariicda ayaan markaa geenay xoolaha kamid ah, kalluunka kamid ah, waxyaalood sector kasta oo muhiim ah umadda Soomaaliyeed aan geenay shir. Runtii arrintaasi wax saameyna kuma yeelan safarkayga saad la socoto. Go-aanka dowladdu qaadatay uu caadi yahay. Maalintii aan baxaynay subaxdii ayaan soo baxay statementiga ama warbixin horaal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda. Annagoo iyadoo arrintaas jirta ayaan tagnay Sacuudiga, wax saameyna nagu yeelata ma jirin. Si wanaagsan nolol soo dhaweeyay ilaa saakoo dambeysaan ka soo baxayna si fiican ay noloshaan bixiyay. Waan la kulanay dad badan. Runtii wax saameyna kuma yeelan. Waan fahmi karaa ma umaleynayo bulshada ku saabsan qaadan.